sono iweyo mwana wako yakazakula andi zinthu zomwe mapanga pano pazi zomwe ndi unaya kuti umakhawa kuyamba na ndi anthu ena afuna kukumangisa mwakuti mwakuti zimamveka so za ulesbiani chani mwana amene iye akamakula fuka munthu inalesa amakhala kuti ndi background yoti amakolo anga nkapanga mwakuti mwakuti andi sumaona kuti zimenezi zizampanga affect akazakula ndi kumaona zimenezizi
okay wa ineyo nimapanga zabwinobwino eh. Yeah, as I said, would I have a good friendship with my parents, including my child? Then I would never take up as in the Ganes, I would, when I want guy, Zampanga affect is in my bang and Zabuno, we know Sari would be unchanny, would in the Mavula and say, we would do what I am. Therefore, so many, though, I think Azalian Kayaka, I believe would my daughter would be proud of me because I am working, whatever I'm doing, it's for her. Kandi gula manyumba 5 feet